by'ukuri na nagahoma munwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Nigeria yasinye ndetse n'ibihugu byose y'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye, ni ukuvuga igihugu cyangwa n'umuryango mpuzamahanga wasinye. Ariya amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu biriya byaha rukiko rwarusharwa rwaburanishije ku bireke jenoside mu Rwanda ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo, ari amasezerano yasinywe n'igihugu cya Nigeri n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa, uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti. Kuba rero igihugu cya Nigeri cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano, ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba, ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu Rwanda. Biteye ikibazo gikomeye, bikaba ari igishyebo gikomeye cyane ku gihugu cya Nigeria ndetse no ku isura y'ibihugu bya Afurika mu ruhando mpuzamahanga, kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya Afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye.
Uravuze ngo bagombaga koherezwa mu Rwanda, hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu Rwanda?
Mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa Nigeri nta handi bagomba kwerekeza byihuse, kumva tutabari inkuru yo kuzimura, nta handi bagomba kujyanwa, bagomba kwishyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinyanye na Nigeria ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu Rwanda, kubera ko hari hatinywa ko u Rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho.
Ariko Maitre Twagiramungu, umvugana n'umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda, yavuze ko hano ku ijwi ry'Amerika yavuze ko u Rwanda rutifuza bariya Abanyarwanda bari muri Nigeri ko bajya mu gihugu bihitiyemo. Ayo makuru avuga ko u Rwanda rubashaka yavuye he?
Urakoze. Hari hano ikibazo kirimo ni ikibazo cya politiki. Ibyo harimo ko Arinda yavuze nta komantere nabishyiraho cyane, ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu Rwanda ntabwo ari uwo guhishira, kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo birekure gutya ari uko babona umugambi bapfiriyemo, bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo Nigeri isabwe kubashyira mu Rwanda. Muzi ko mu cyemezo Nigeri yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafata icyemezo, bavuze ko ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga. Nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abantu ba muri Nigeri ko bashyikirije icyo gihugu bagashyiraho ingufu za diplomasi kuri Nigeri. Nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u Rwanda. None Abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri Nigeri kiyishyira gitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa Nigeri.
Mbese amategeko ahatira Nigeri gutangaza ibyo yakoze ku mpamvu zijyanye n'ubugororangingo bwa diplomasi?
Nibyo ari amasezerano Nigeri yagiranye n'umuryango w'abibumbye. Mu gihe cyose Nigeri isanze itazabasha kwibahiriza nk'uko yari yabyemeye, igomba kongera ikavugana n'uwo bayasinyanye ari we uriya muryango w'abibumbye kugira ngo haboneke igisubizo. Mu bisubizo rero bishobora gufatwa, Nigeri ntabwo yahatirwa ko bariya abantu bazaguma mu basize nateganyaga ko abantu bashobora kuzabona kuzashakisha uko bashyirwa mu bindi bihugu. Ngo rero niba Nigeri isobanuriye umuryango w'abibumbye ko hari impamvu zaba zo mu rwego rw'ubutwerane n'andi n'ibindi bihugu, impamvu za diplomasi zituma itagishoboye kubahiriza ya masezerano, ikizakurikiraho ni uko umuryango w'abibumbye uzatangira ukavugana n'ibindi bihugu bigize umuryango w'abibumbye kugira ngo abantu babonerwe ikindi gihugu bashobora kujyamo, cyane cyane ko benshi bafite imiryango iri mu bihugu hirya no hino muri Afurika, mu Burayi, muri za Amerika na Canada bashobora kujyamo.
Maître Hindusa Twagiramungu, urakoze cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze binyuze n'umukora ndetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga.